Rangi, I'm Kawea Roos. It's Wātea Digital, and here's what's making headlines across Aotearoa and Te Waipo Namu. Ka puta te kiria te reo Māori a Shrek, ka tahi te koroke ki te iwi nui toru I tēnei wiki, and Anzac Day, honoring Māori soldiers' contribution amidst political tension. E te tī e te tārarau mai rā. As you can see, we've got live pictures coming from the funeral of Pope Francis, live from Rome. Nō reira, e koro takoto atu rā. Engari, tuatahi mai, ka puta te kiria te reo Māori a Shrek, ka tahi te koroke ki te iwi nui tonu I tēnei wiki. He kiria ta mahitahi na te rōpū a Māori Lands me Dreamworks. I whakarewa te kiria ta ki te ao I te hui ahurei o Māori Lands. Ā ka horapa te kiria ta I te whenua a te rāhoroi. Ko tana whakātūranga tuatahi kei whā ngārei. Ka wani kē kūte o te tai tukerai. Ā, hei tā te kai whakaputa mato te kiriata, e ai ki a Tainui Stevens, ko te tūturu tangāke o Shrek, ka mautonu I te kiriata reo Māori nei.
He films, well, 40 languages that the film has been translated into, they felt that the Māori version was the one that most stayed true to the region.
Ka tika ke hoki, that was Tainui Stevens. In other news, Māori Army historian Dr. Monty Suter believes that the Anzac Day represents an opportunity to honour Māori individuals who fulfilled their treaty obligations through military service. Tomorrow we will commemorate all soldiers who served and lost their lives in wars, with a particular focus on those at Gallipoli in 1915. Suter says that the contributions of Māori soldiers symbolise unity, especially in the context of recent political actions that undermine Māori rights.
I know it's only a blip in our history, but I think Anzac Day is a good reminder to Māori about the sacrifices our people made for equality in this country.
That was military historian Dr. Monty Suter. We are Nora ki kaupapa piki atu. Wātea Digital will broadcast the Whakaata Māori live coverage of Anzac Day's dawn service from 6 a.m, so make sure you tune in. Meanwhile, in other news, Māori disability advocate Dr. Huhana Hiki says that taxi services are not meeting the needs of tangata whaikaha. She refers to the case of Māori influencer Matthew Tukaki, who could not get a ride from a taxi driver outside Auckland Hospital. Auckland Transport confirmed that the driver was not permitted to accept mobility cards. Hiki points out that while many people believe disability services are accessible, the reality is different. The reality is different for many disabled individuals.
Society assumes that the world is accessible until suddenly they come across something and realise it's not as accessible as they had thought it was.
That was disability rights advocate Dr. Huhana Hiki. Hoi anora. Today, Māori Development Minister Tama Pōtaka says that a new committee led by Adrian Arudawhi is working on formally integrating tikanga Māori into Parliament. Yesterday, Te Pāti Māori MPs Rāwiri Waititi, Debbie Ngāriwa Peka and Hana Rāwhiti Maipi Clark submitted written statements to the Privileges Committee defending their haka action during the Treaty Principles Bill's first reading. Waititi argued the committee's decision was likely predetermined and would not consider the cultural significance of the haka.
I come from in the space that tō piki amakura, no, ko tōku piki amakura, noku. And it's the choice that Rāwiri, Debbie and others have made.
That was Minister of Māori Development, Tama Pōtaka. Meanwhile, one of Auckland's youngest politicians, Logan Soul of Ngāti Kahu and Te Rarawa, has resigned from local politics. The 25-year-old Franklin board member, first elected at just 19, will step down in early June to join his partner in London. Soul, who served his community for nearly 6 years, promised this isn't the last time New Zealand will see him. He expressed gratitude for the opportunity to represent Pukekohe and Franklin, highlighting his achievements and support from his community. Haere pai atu, Logan. Hoi anō rā ki te auhā kinakina. Kua haina anō Chance Nicole Klockstack ki ngā tamatoa ki te tau 2022 mawhitu. Me tana hiahia ki a roa tana noho ki te karapu. Aha kua te hiahia o etahi atu karapu, he kōwhiri ngā māma tēnei mōna. Ka tākaro te tangata 2022 tau te pakeke I tana tūkinga 53 mō ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights ki o tautahi āpōpō. I ngaro ia I tērā wiki nā ngā ture whara upoko, ā ki te hikaka ia ki te hoki ki te whira I tēnei wiki. Ka mutu ko kai tautoko hoki tēnā. Hoi anō rā, koe nā mātou kohi ngā kōrero. For more news, check us out on Wātea News across social media. I'm Kawe Roos. Nō hora mai rā.